and beats music.
Let me just go. Leka nipange chiko.
Hello.
Ambuye mwana wanu nene badwila ku Zambia. Na unavinyi njanso via kesi ni kamba. Umoyo wenzibu ino kubebi sini zanama. Mshua ni lejo ni papa lionse kuningengelera. Things have never been easy kalezo satiboza. Tushanshira mapimpelo hawa haya geni ntota. Sini za blema muntolo yamba fosonta sonta. Kutenze kuwa zungu sembe mebi nenze ponsta. Fikila kumalo kwevi ndo vachetu obwera. Olo chechi ni mzungu ndiye tiretera. Bewela na mfute penze tiuja za sevya. Sunu ziwa ngati ndimwe echifwa na malaria.
Ambuye, I'm calling to tell you what I've been going through. Chao na mensa na chavo matukulini. Mwese ni za kamba. I'm calling. Niku toko za nipo nilenga. Bati chikondi chano nifuna chiona. That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishen.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishen.
That's why I'm calling.
Kote ni kufoto kozelen.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishen. Na kwa ni sopanga mpofu kuona sogolo mumtima. Kwa manso lola chihulo kumva kugunda kwa mtima. Satana alikuno bwana ndi alipandalama. Wafianta pali ponse. Church na manyumba. Vigolo lo kupaya na matenda niyo sakamba. Vichitiramo kufaluta ni kupena. Apa mkaza kwa ni sonkala mamuno wa mkazi mzake. Na futu mamuno mkala mkazi wa mamuna mzake. Na donsa mado yole mba push to open. Giving in my best but last I was forsaken. Ma bridge yo kwa nyika tizaya chumpa na ntambo. Maunga vuti kire apa lipilo ni mtembo.
Ambuye, I'm calling to tell you what I've been going through. Chao na mensa na chavo matukulini. Mwese ni za kamba. Batiche kondi chanu nifuna chiona. Umoyo wanifuta. That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishen.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishen.
That's why I'm calling.
Kote ni kufoto kozelen.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishen.
Ambuye, I'm calling to tell you what I've been going through. Chao na mensa na chavo matukulimwe. Ponse ni za kamba. I'm calling. Niku toko za nipo nilenga. Bati chikondi chanu nifuno chiona. Umoyo wanivuta. That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishen.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishen.
That's why I'm calling.
Kote ni kufoto kozelen.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishen.